Tornadoes, Somali, text from the Are You Prepared booklet by the Cass, North Dakota and Clay, Minnesota Emergency Planning Partnerships, adapted with funding provided by Fargo-Cass Public Health through the City's Readiness Initiative and funding from the Specialized Information Services Division of the National Library of Medicine. It was last reviewed in 2008. This work is licensed under the Creative Commons Attribution, Non-Commercial, No Derivatives License. This is a Healthy Roads Media project.
Dabeel xoog badan u fo. Meeltin maanso ay xubnaha qoysku isugu yimaadaan haddii ufada xaggiina u soo socoto. Qolalka dhulka hoostiisa ayaa fiican haddii aanad lahayn dooro meelaha la maro guriga dhexdiisa. Musqul ama armaajo dabaqa hoose ah. Haddii aad dibadda joogto, ku soo carar qolka hoose ama dhismo adag ama jiifso meel godan ama dhul hooseeya. Haddii aad baabuur ku jirto ama guryaha guura, ka bax isla markiiba oo raadso meel aad ku badbaado. Ufadda kadib, iska ilaali xargaha dabka oo go'ay oo ka fogow meelaha waxyeeloobay. Ka dhageyso raadiyaha ama TV-ga wixii macmuulaad iyo awaamiir ah. Xusuuso, haddii aanad lahayn qol dhulka hoostiisa ah, musqusha dabaqa hoose ayaa ugu fiican meel lagu galo ufadda. Hubi inaad u sii qaadato raadiyaha cimilada meesha aad ku gaboodka ah.